DJ Baza on it.
Zamstreammusic.org.
Aha. Ah, it's a brand new CJ Move 5 alongside One Chris. Me na jopo finisher Zone Boy Baza.
Na tani swalele na kulibiza kana. Na nilieza kakusaziwa na mulimu ni swalele.
Sako pamalizo la onda tenipati kuli satani asabe kuna amati. Niketele valika ni baba lukile. Noti vama guys baba pondokile. Date unifemu lamu wao ni uswale. Ni ukene mwapiru ya kawinelele. Kule ni latirele milao yao. Peta ni naniobo na mubuso wa hao. More fire.
Date ni swale.
CJ in the house.
Livizaka na.
Livizaka. Livizaka.
Na nilieza kakusaziwa na.
One Mutonga me shake. Truck driver number 13. OCB, I see ya. Western Kopala.
Zamstreammusic.org.
I love to shake a swag, baby.